DJ Bam.
I don't mind melody.
Hey, I'm on this.
Obudde buyise sikuliza, nalakasimu kanyuma mu budde bw'ekiro. Kunyumiza bino, nyumiza bino kale. Oba tunagereka yo time tebo tujigereke babiri. Oh, ava makula n'ebitumbe b'ekigo wato ina kibere kigemo. Baby, saba tonganda, omutima gw'omukume bambi. Tongana, baso bulungi bw'omukume gundi. Oh, saba tongana, omutima gw'omukume bambi. Maybe tongana, baso bulungi bw'omukume gundi. Bakutonda kironga bakugezesa be byobere ttala. Bakunyiganyiga nnyo bakutereza mu biro kanana. Omulungi wange tonumya nze, nkwesize nnyo munnange tonumya nnyabo. Nkweyitira kimpepera, lw'olinda kuwulira baby olibonzise nnyo. Baby, saba tongana, omutima gw'omukume bambi. Oh, baby tongana, baso bulungi bw'omukume gundi. Oh, saba tongana, omutima gw'omukume bambi. Maybe tongana, baso bulungi bw'omukume gundi. Obudde buyise sikuliza, nalakasimu kanyuma mu budde bw'ekiro. Kunyumiza bino, nyumiza bino kale. Oba tonagereka yo time tebo tujigereke babiri. Oh, ava makula n'ebitumbe b'ekigo wato ina kibere kigemo. Baby, saba tongana, omutima gw'omukume bambi. Tongana, baso bulungi bw'omukume gundi. Oh, saba tongana, omutima gw'omukume bambi. Maybe tongana, baso bulungi bw'omukume gundi.